Isithombe sesithathu. UPetro ushumayela ebantwini. Izenzo isahluko sesibili emavesini ukusukela ku-14 ukuya ku-41. Umoya wafika kubafundi bakaJesu baseJerusalema ezweni lamaJuda. Ngaleso sikhathi ayemaningi amaJuda eJerusalema evela emazweni amaningi njengoba ubona kuleso sithombe. Babekhuluma izilimi eziningi ezahlukene. Umoya wengcwele wabasiza abafundi bakaJesu ekukhulumeni lezi zilimi ukuze abantu bezwe baqonde umyalezo ngenkosi uJesu. Kodwa abanye abantu bacabanga ukuthi abafundi bakaJesu badakiwe iwayini. Omunye wabapostoli wabiza uPetro, wamisa nabanye abapostoli abayishumi nanye. Wathi ebantwini, la madoda awadakiwe. Abantu abaningi bakholwa yilokho okushiwo uPetro, babhadisa njengophawu lokuhlanzwa ezonweni. Nabo bamukeliswa umoya wengcwele balandela ezinyathelweni ezikaJesu.